kuma chabinzu kuka chinso kakwe kulowoza ezikali omusajja livawala na yero lumukaba wimba kumisinga munange Kuka chenso kakwe kulowoza ezigali omusajja livawala na yero lumukaba wimba kumisinga munange nze mmanyi gye wantuka kubanga wala omukwano kiba kya bufumu abaagalana mulina okukiraga omukwano kye kirabo ekisingayo okusanyusa obulamu bwaffe omukwano kiba kya bufumu abaagalana Chechirabe chisinga yoku sanyu sobo na mubafi Weguti abantu weguti okwogerwako kiriza tutambulenga kukutenga bagalana ngabuli ku Valentine ntambulenga nawe ebyo omukwano binyuma mulimu kweraga ebirungi biri bwatu yanye nange fubyo kwegula kwegula bo bwendeta munange nsaba mukwano Webulabo bwendeta munange ndaga mukwano omukwano kiba kya bufumu abaagalana mulina okukiraga omukwano kye kirabo ekisingayo okusanyusa obulamu bwaffe omukwano kiba kya bufumu abaagalana mulina okukiraga omukwano kye kirabo ekisingayo okusanyusa obulamu bwaffe Osula kumutwe nga mviri Nebo olinya Olinya nze mama Atebo mwenya Echo nsula nchiroza Njagalobe mwenkanya mwanagwe Kubanga uwotu semuna Ngoja kumzita omukwano Chiba cha ufumu Abagalana Mulino kuchiraga Omukwano Chechirabe chisinga yoku sanyuso bulamu bwaffe Omukwano Chiba cha ufumu Abagalana Mulino kuchiraga Omukwano Chechirabe chisinga yoku sanyuso bulamu bwaffe Omukwano Chiba cha ufumu Abagalana Mulino kuchiraga Omukwano Chechirabe chisinga yoku sanyuso bulamu bwaffe Omukwano Chiba cha ufumu Abagalana
www.mp3ugandanmusic.com